My chick defines the pain I couldn't bear. Baba somandla ngithethelele, kodwa kukho lulu thathe longceli sibele. Kunzima ukujabula mangiphumelele, iphupho sekwaba iphupha ngihlezi noma ngilele. Watch me since my first step, and your mama made sure that she treats me well. And she never knew how to treat the wounds you left, and she thought that I'll heal when I take your wealth.
Kodwa mama, sakhumbula. Ngicela ungadinwa, ngisakuthanda.